Mark chapter 8 verse 11. Abafuna izibonakaliso. Kwafika kuye abaFarisi baqala ukuqophisana naye befuna isibonakaliso esivela ezulwini bemlinga. UJesu wabubula emoyeni wakhe wathi, "Lesi sizukulwane sifunelani isibonakaliso na? Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane asiyikunikwa isibonakaliso." Wabashiya wangena futhi esikebheni walibangisa ngaphesheya. UJesu uxwayisa ngemvubelo yabaFarisi nekaHerodi. Kepha babekhohliwe ukuphatha izinkwa. Babengenalutho ngaphandle kwesinkwa esisodwa esasisesikebheni. Wayesebayala ethi, "Qaphelani, nixwaye imvubelo yabaFarisi nekaHerodi." Babephikisana bodwa bethi, ukusho lokhu ngoba bengenazinkwa. UJesu ekwazi abadlinza ngakho, wathi kubo, "Nikhulumelani nodwa ngokuthi aninazinkwa na? Anikaboni yini, futhi anikaqondi? Inhliziyo yenu iselukhuni na? Ninamehlo kodwa aniboni yini? Ninezindlebe kodwa anizwa na? Anisakhumbuli yini mhlazane ngihlephulela abayizinkulungwane ezinhlanu izinkwa eziyisihlanu ukuthi nabutha iziqabetho ezingake zigcwele imvuthuluka na?" Bathi kuye, "Ezilishumi nambili." Mhlazane izinkwa eziyisikhombisa kwabayizinkulungwane ezini, lapho nabutha iziqabetho ezingake zigcwele imvuthuluka na? Bathi kuye, "Eziyisikhombisa." Wathi kubo, "Anikaqondi yini namanje? Namanje na?" Impumputhe yaseBhethsayida. Bafika eBhethsayida, baletha kuye impumputhe, bamncenga ukuba ayithinte. UJesu wayibamba ngesandla impumputhe wayiholela ngaphandle komuzi. Waphimisela amathe emehlweni ayo, wabeka izandla zakhe phezu kwayo. Wayibuza wathi, "Kukhona yini okubonayo na?" Yabheka yathi, "Ngibona abantu. Ngibabona behamba kungathi izihlahla." Waphinda futhi wabeka izandla zakhe emehlweni ayo. Yavula amehlo yasinda, yabonisisa konke ngokucacileyo. Wayiphindisela ekhaya wathi kuyo, "Ungangeni emzini yabantu." Isivumo sikaPetru. UJesu wasuka nabafundi bakhe waya emzaneni eCesarea Philippi. Bese sendleleni wababuza abafundi bakhe wathi kubo, "Abantu bathi ngingubani na?" Baphendula bathi kuye, "UnguJohane uMbhaphathizi. Abanye bathi ungu-Eliya. Abanye bathi ungomunye wabaprofethi." Wayesebabuza ethi, "Ninake nithi ngingubani na?" UPetru waphendula wathi kuye, "Wena unguKristu." Wabayalisisa ukuba bangatsheli muntu ngaye. Leli yizwi leNkosi.
Ayike uzocela ukuthatha ithuba nami ngokukhulu ukuphuthuma ukuba ngizibingelele nje kubazalwane bonke abakhona namhlanje endlini yokukhonza. Alibonge igama lika Jesu. Kuyintokozo enkulu kakhulu bazalwane ukunibona namhlanje ekuseni. Siyambonga uNkulunkulu ngethuba elihle akasipha lona lokuba sihlangane njengebandla lakhe ngenhloso yokuba sizokhumbuzana ukuthi uNkulunkulu wethu ungubani, unguNkulunkulu ongakanani, nokuthi ufuna simkhonze kanjani. Alibonge igama lika Jesu. Ngiyathokoza kunibona nonke bazalwane, ngiyajabula kakhulu nomfo kaMagubane lapha ngemuva. Siyabonga kakhulu mfowethu, ngikubiza nje ezidlangalaleni ngoba ngifuna ubuye na next week. Amen. Ngoba uma uke waphinde wathatha isikhathi ukubuya futhi, ngiyawuphinda futhi ngikubize kanje. Amen. Siyabonga kunina nonke bazalwane, kuyintokozo enkulu kakhulu ukuhlanganyela nani osukwini lwanamhlanje. Ngizocela ke ukuba sigebise amakhanda ethu, sicela uNkulunkulu asisize ngezwi lakhe osukwini lwanamhlanje, asikhuleke. Esengathi amazwi omlomo wami nezizindlo zenhliziyo yami kwamukeleke kuwe. Nkulunkulu wami, simakade dwala lami nomhlengi wami. Vula amehlo ethu, Nkulunkulu wethu, namhlanje ekuseni, njengalokhu siphendukele ezwini lakho, ukuba Nkosi likhulume nenhliziyo zethu. lizithambi isukuze sizumusa wakho kuze konke lokho uNkulunkulu wethu ongcwele kubuyise udumo kuwe uJesu Kristu inkosi yethu amen amen sibuyeleke bazalwane eintshumayelweni zethu eyithelanayo noma kwiseries la esishumayela khona incwadi likaMarko iintshumayelo esaziqamba ngokuthi uJesu ohambweni alibonge igama likaJesu sibheka ke lezo zihloko ngaphansi kwezihloko eziningi isihloko sanamhlanje isihloko esikhuluma ngespiritual blindness noma ubumpumputhe buka moya alibonge igama likaJesu sinye sezihloko esidale ukukhuluma okukhulu kakhulu phakathi kwabazalwane uma sikhuluma ngobumpumputhe ebuka moya ukungaboni alibonge igama likaJesu kodwa ube ubona alibonge igama likaJesu bangcwele uMarko ke usitshelile sisuke eqaleni kwevangeli lakhe esahlukweni sika 1 la ebekade esinikeza khona introduction ngevangeli wathi leli bangcwele yivangeli noma isiqalo sevangeli likaJesu wamnikeza ke i-description loJesu ukuthi ungubani wathi uJesu Kristu alibonge igama likaJesu wayesethi ke uJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu isiqalo sevangeli likaJesu oyindodana kabantu bangcwele kaNkulunkulu waphinda uMarko futhi wasinikeza ukuthi iyiphi indlela elungile yokuba thina njengabantu siphendule ngayo kulelo vangeli kaJesu alibonge igama likaNkulunkulu indlela elungile ngokusho kaMarko ukuba siphenduke ezonweni sikhona uma ngabe lishukelwe livangeli likaJesu ngendlela eyiningi elizoshukelwa ngalo simele ukuba siphendule ngalezi zindlela ezimbili hayo kunye okuseceleni hayo kunye sizozikhethela kona thina simele ukuphendula kuleli ivangeli ngokukholwa nokuphenduka ezonweni amen bangcwele athi uma eqedake leyo introduction uMarko bese yafika uJesu naleli ivangeli uMarko abekade ekhuluma ngalo abeli introduce afika uJesu aliqale livangeli leli alishumayele axolele izono zabantu asindise abantu abaningi ekuguleni kwabo adeliver abantu abaningi emoyeni emibi yamadimoni abakhulule kuyona enze imangalise eminingi uJesu kuleso sikhathi ke umfundo omuhle weBhayibheli umele ukuphoza azibuze umbuzo ukuthi ingabe ngiphendula ngendlela uMarko afuna ngiphendule ngayo yini uma ngabe ngibona uJesu enza lezi zimangaliso na Amen usakhumbula ukuthi yiphi indlela elungile yokuphendula seyiphi ukukholwa nani ukukholwa nokuphenduka ezonweni uma uJesu eqala le mission yakhe yokusindisa izoni eqala le mission yakhe yokuphilisa abagulayo eqala le mission yakhe yokukhipha amadimoni kubantu abaningi umfundo omuhle weBhayibheli umele ubone uJesu bese yakholwa kuJesu bese yaphenduka ezonweni sakhe umbuzo uthi kabe into esibonayo yini leyo na ukusuka kuleso sikhathi size siyofika esahlukweni sika 8 encwadini kaMarko na qhabo akunjani abantu abaphenduli kuJesu ngokukholwa nokuphenduka ezonweni akuyona indlela abantu abaphendula ngayo kuJesu leyo amen bangcwele bancane kakhulu abantu asebemqaphela uJesu bafikelela khona bemqonda ukuthi kahle kahle ungubani uJesu size siyofika la esahlukweni sika 8 uma ngikhumbula kahle abesifazane kuphela babalekile abantu besifazane ungabathathi kancane bazalwane sise siyofika esahlukweni sika 8 abantu besifazane kuphela abawuthuna khona asebeqondile ukuthi uJesu ungubani owesifazane masikhumbula kahle loya owaye nomopho iminyaka u-12 siyamkhumbula ithi iBhayibheli wathi mangase ngithinte nje umphetho kaJesu ithi Jesu wamangaza ukukholwa kwalowo wesifazane bese kuba owesifazane wesibili lithi iBhayibheli wathi wathi izinja nazo ziyayithatha imvuthuluka ewetafuleni wamangala uJesu ngokukholwa kwalowo wesifazane igroup yesithatha amadimoni amadimoni wona uJesu bethi bekade appear in public athi kuwona Jesu lodala kaDavide siyakwazi ukuthi ungubani ungasikhiphi noma ungasijezisi ngaphandle kwalabo bantu abathathu akekho omunye umuntu osamqondile uJesu ukuthi ungubani. That includes abafarisi, that includes abafundi bakaJesu abanoJesu zikhathi zonke. Akekho umuntu osebe noqondo ukuthi uJesu ungubani, only the few. Umbuzo esimele kuyibuza wona uma ngabe sisakhumbula leya ndlela elungile umakhathi simele ukuphendula ngayo, kodwa singayibona abantu bephendula ngayo, simele ukuzibuza ukuthi kungani abantu bengaphenduli kanjalo na. Kungani abantu bengeza kuJesu baphendule ngokukholwa, bengeza kuJesu baphendule ngokuphenduka ezonweni zabo na? Impendulo yaleyo ile isihloko sanamhlanje, spiritual blindness, ubumpumputhe bukamoya. Alibongwe igama lika Jesu. Mhlawumbe omunye uyaqala ufika esontweni namhlanje, noma uyaqala ukuzwa ngale term ekuthiwa i-spiritual blindness noma impumputhe bukamoya, uyazibuza ukuthi yini le evimbezela abantu baphendule kuJesu nangokukholwa nangokuphenduka ezonweni na? Le spiritual blindness siyini na? Into enhle ukuthi asidingi ukuthi siyishaye endongweni, sizama ukucabanga kabanzi ngale spiritual blindness, ngoba uJesu already usesinikezile ukuthi isho ukuthini. Esahlukweni sika 4 evesini lika 12 lalela ukuthi uyichaza kanjani. Esahlukweni sika 4 evesini lika 12 uthi yini spiritual blindness? Uthi ukuze bathi bebona nokubona kodwa benze njani bazalwane? Bangabonisisi. Bethi bezwe nokuzwa benze njani? Naso ke spiritual blindness. Spiritual blindness ukuba impumputhe ngokukamoya kusho ukubona kodwa futhi ungaboni. Kusho ukuthi uzwe ngendlela kodwa ungaqondi lokho okuzwayo. You are spiritually blind. Isona sizathu esenza abantu ke bangakwazi ukugijimela kuJesu baphendule ngokholwa nokuphenduka ezonweni zabo leso. Alibonge igama likaJesu bazalwane. Uma ngabe uspiritually blind kusho ukuthi awukwazi, you are unable to respond to Jesus wena ngokwakho. Kusho ukuthi amehlo akho avalekile. It doesn't matter ukuthi yini oyibonile uJesu eyenza. It doesn't matter ukuthi ukwenzeleni wena uJesu. Kodwa ngeke ukwazi ukumqonda. Ngoba amehlo akho anjani bazalwane? Amehlo kamoya. Amen bazalwane. Ukuba impumputhe ngokukamoya kusukuyibona umsebenzi kaJesu kodwa ungamboni yena. Kusukuyibona imangaliso yakhe kodwa yena ungamboni. Kusukuthi uJesu akusindise empilweni yakho, ugule eguleni kwakho, ukubona ukuphiliswa uJesu akuphilise empilweni yakho kodwa ungamboni yena. Usuke kuyena umangalisiwe impilo akuphe yona empilweni yakho kodwa yena ungambonanga. Hawu, sanibona bazalwane. Ilobo kuba impuputhe ngokukamoya, ukufika qathatha eduze kaJesu akhulume nawe uJesu, ube neconversation naye, ubone imangaliso zakhe, uzwe izwi lakhe, kodwa usuke yena ungamazi. Uyazazi izinto azenzile kodwa yena umnikazi wezinto awumazi. Amen bakwena. Kuyinkinga ke lokho, njengalokho besiloko esisho kathi shumela incwadi kaMark ukuthi ukwazi izinto ezenziwe uJesu ungamazi yena, it is problematic. Ngoba ngokaJesu imangaliso ayiyona end goal of his ministry. UJesu akafikanga ukuze azoba imiracle worker, ukuze azovula indawo lakho kuzophiliswa abantu, ukuthi walapha eGolgotha hambani kuyaphilwa. Kunempilo khona umprofeti akaphilisa akaphilisi akazelanga leyo nto uJesu. Imangaliso ngokwayo ayiyona end goal of his ministry. Kodwa imangaliso ibikholela ukuthi ibaphonte abantu kuJesu, ukuthi athi umuntu mayebona uJesu ephilisa umuntu obekadefwe uhlangothi, umuntu obekade paralyzed, bese ethi ngampela lo uyinkosi. Lalela ukuthi uyibeka kanjani uJohane. Favorite verse ethi bithile uJohane sathubeni sika 20 verse lika 30 ka 31 sise ngalifunda ngesingisi akafunde sefikile bangcwele. Johane 20 verse 30 to 31 Yes, wakala ndo bazalan. Zilotshelwe lesi zinto. Zilotshelwe lesi zinto. Asishoni bazalwane asikhulumeni. Asibeni iclass elihle. Zilotshelwe lesi zinto. Hawu, hawu basina ukujoin bazalan. Ulesi zinto asikhonela ukuthi uJesu abe imiracle uya kusimangaliso ukuthi hey, ozowaphilisa uJesu abantu. Zikhonela ukuthi thina sikhole kuJesu. Amen bangcwele. Nakhona sigcina ukuthi sikhole nje kuphe ungani kufanele sikhole ngokwalawo mavesi. Kwenzakalani mase sikhole? Siba nokuphila okunjani bazalwane? Okuphakade. Kusho lezi mangalisa uJesu zenzela ukuthi thina sikwazi ukumbona. Sithi bangabe sesimbonile bese siyakholwa uyena. Sithi bangabe sesikholiwa uyena bese siba nempilo enguna phakade. Amen bangcwele. Kodwa ke ubumpumputhe bukamoya buyakufikisa qathatha kuJesu. Umbono uJesu enza umangaliso bese amehlo akho aphele lapho. Ingakho phela uma ulalela ukufakaza abazalwane umzalwane esindisa ukuthi exoxa ukuthi wasindiswa kanjani. Athi ngangiphila ngangigula nje mfundisi wangiphilisa uJesu. Hawulalela ukuthi izoqhubeka indaba waphila kwase kwaba kanjani. Ayikho personal encounter uhambe ne miracle uphilisiwe but akamazi lo mphilisile ngoba uJesu akekho interested kakhulu kulokho yebo uyafuna ukuphilisa izifo zethu yebo uyafuna ukusondla enyameni kodwa ufuna ukusondla ukuze simqonde ukuthi ungubani sibe nobudlelwane naye awungashumayela nje namhlanje awungashumayela kanti namhlanje nje alibonge igama likaJesu bazalwane. Mabili ama group la kwi passage yethu azo sikhombisa lesi state se spiritual blindness ukuthi eqinisweni yinkinga yethu sonke leyo ukuthi si blind bazalwane before sifike kuJesu. Amen. Sahlukweni sika 11 sorry sahlukweni sika 8 khona sifunda khona evesi lika 11 ya 21. Mabili ama group azo sikhombisa ukuthi kahle kahle inkinga ya wonke umuntu le spiritual blindness. Inkinga yethu sonke bazalwane. Amen. Sonke iphoni lethu loqale sonke sizalwa sinokumpumputhe ngokukamoya. Sonke. Doesn't matter ifamily ozayelwe kuyona, doesn't matter ukuthi uhlakaniphe kangakanani. Sonke sizalwa sinokumpumputhe ngokukamoya. Igroup yokuqala kulama group awuthi azo sikhombisa lo igroup yabafarisi. Bafarisi bayafika kuJesu yasabaraza ngestory ngenxa yesikhathi bakungcwele. Bafarisi bayafika kuJesu bafika kuyena with a request. Bathi Jesu awusiphe nje isimangaliso esisodwa. Mawukuthi uyakhumbula imangaliso eBhayibhelini elidala kwiOld Testament, iBhayibheli lithi imangaliso zazenziwa abaprofeti ukuze baprove ukuthi ngempela bathunywe uNkulunkulu. Amen. UMoses wayefika eGibhithe uyambuza inkosi uFaro kanye naye nababe naye ukuthi yini ongasikhombisa wena ukuze sibone ukuthi ngempela uthi unye uNkulunkulu. Moses athatha induka Aaron ayijube phansi iphenduka ibe inyoka. Faro naye abize zakhe izanusi ziphose ezaso induku ziphenduke zibe inyoka bese kuthi induka Moses igunye zonke lezi inyoka. Isibonakaliso leso uMoses asinikeza uFaro. Akusikhona lokho kuphela. UElijah sekhumbule ebiza umlilo ezulwini wathi yehla umlilo uzoqothula okhonjuma isacrifice yakhe. Bafuna into enjalo ke abafarisi bathi sinikeze something nje Jesu eyisibonakaliso ezokwazi ukusenza sibone ukuthi ngempela wena uNkulunkulu. Kodwa uMark uyasilobela ukuthi lokho eqinisweni kuyitest kuyitrap lombuzo walabafarisi. They are testing Jesus. Bafuna ukubona ukuthi ingabe ngempela yini uJesu uvela kuNkulunkulu. Ukuthi ngempela yini uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Uma umfundo oqaphelayo weBhayibheli uzomangazwa yilesi sicelo sabafarisi. Kungani sizokumangaza na? Yingoba abafarisi bayazazi imangaliso nezimanga eziningi ezenziwe kuJesu. UJesu wasindisa umuntu esahlukweni sika 2 owayekade e-paralyzed efuhla ngothi. Bayazi lento abafarisi, uJesu ukhiphile amadimoni kubantu abaningi. Bayazi leyo nto abafarisi. UJesu ubuphilisile abantu abaningi.
bayazi leyo nto abafarisi uJesu uye wondla iy'xuku eziwu-5,000 ngey'nhlanzi ey'ncane eziwu-5 nofisha abawu-2. Abafarisi bayayazi leyo nto. They know all that. But umbuzo uthi kungani besafuna esinye isibonakaliso ukuze bakhole uJesu na? Impendulo, spiritual blindness. Bumpumputhe ngokukamoya. I-generation efuna iy'bonakalise ey'ningi, iy'bonakalise ezingabasiza ukuthi baqonde ukuthi ungubani uJesu. Bafuna i-miracle worker, not a personal savior. Funa uNkulunkulu onikezana ngemisebenzi, uNkulunkulu onikeza imali, uNkulunkulu owenza sonke lapha kwi-parking sihambe ngamajipu, sihambe ngey'moto ey'nkulu. Bafuna loyo uNkulunkulu, kodwa bafuna ukuba ne-relationship naye. Imanga neyimangalisa zibasizi bamqonde uJesu. Bayazazi zonke lezi, yonke le mangaliso bayayazi, bangakutshela yona abafarisi, kodwa ayibasizanga ukuthi bakhole. They are too close to Jesus, but far away from understanding who he is. Bayamlandela everywhere. Uma uzwa ukuthi uJesu wafika endaweni ethize, kukancane ungezwa evesini elandelayo lapho ukuthi kwafika nabafarisi. Baseduze noJesu bamlandela, but for all the wrong reasons. Bamlalelile eShumayela ukuthi akekho oShumayela njengoJesu. Ngithe enkonzweni yasekuseni ngathi akekho umShumayela wakwaba njengoJesu. Not even one. Ibhayibheli wayeshumayela with an authority. Wayelaleleka uJesu, people could listen to him for hours without getting bored. Bengumshumayeli oqavile uJesu. Bayayazi leyo nto abafarisi ukuthi wayeyikhotha kwi-Old Testament, akhotha umthetho engathi akekho seke wakhotha kwi-Old Testament. But ha, khona umshumayelo nje. Kodwa basuke kuleyo ntshumayelo benamehlo avalekile bengambonanga uJesu. Spiritual blindness. Otshela umakhelwane ukuthi bumpumputhe ngokukamoya. Ngikhwebe. Uthi makhelwane. Ngabe na uyiyona nimpumputhi. Amen. Baza nemsingabi seduze. Sibe seduze noJesu kodwa singamazi. Sigadele yonto yokuba khona esontweni njalo ngesonto sami ama-Bible study. Sikhotha amavesi amakhulu kodwa singamazi ukunikazwa amavesi. Siqinise inhliziyo zethu. Kulula phela ukuqonda ukuthi isho ukuthini leyo nto. Ile ngishilo ngithe umuntu ovulekile amehlo ongekho blind, ilo ophendule ngaleya ndlela. Uphendule kanjani? Ngokukholwa nani? Nokuphenduka ezonweni. Nangoku umuntu ovulekile amehlo. Malezo zinto zingekho. Uwena owazi. Amen. Uyazi into eyenza kube nzima kakhulu futhi ngabafarisi. Into eyenza kube nzima kakhulu ukuthi kube nzima ukuyi-understand i-situation yabo yokungamqondi uJesu ukuthi babazi umthetho njengalokhu sishilo. Umthetho ukhuluma ngobani bazalwane? Kodwa ngibona ukhona i-student esihlakaniphile la. Umthetho upointa kubani? Ukhuluma ngobani umthetho? Ukhuluma ngobani umthetho bazalwane? Ethempelini ngale nkathi kuhlatshwa isilwane laphayana kuchitheka igazi laso, leyo nto leyo yayisimbolayiza ini? Yayikhuluma ngani? Yayikhuluma ngegazi likaJesu elizochitheka esiphambanweni. So that was just a shadow. It was shadowing isiphambano sikaJesu ukuthi kahle kahle neniyosindiswa ngokukholwa egameni likaJesu. AbaFarisi banawo wonke lawo maqiniso, ibona abagcinisa abantu umthetho. But lowo mthetho awubasizanga ukuthi baqonde umnikazi womthetho. Into embi enzima ngendlela eyisimanga abazalwane. Kusho ukuthi uyaba umshumayeli oqavile. Wazi wonke amavesi ushumayeli, ungamazi umnikazi wamavesi. Fike esontweni ngesonto njalo khona. Hawuphuthi, but awumazi umnikazi wamavesi. Okholwa kuyena, awuphendukile ezonweni. Amehlo akavaliwe. Useduze kwakhe njengabafarisi, all the time you there, but awukholwa. Ngicela into engishoyo ukuthi ayihlanganise lutho nesonto. Ikhuluma ngokuthi uyakholwa yini. Phendukile yini ezonweni.
Igroup yesibili eveza lesi spiritual state ukuthi eqinisweni sonke before ngaphambi kokuba size kuJesu sinompuputhe womoya. Igroup yabafarisi. Amen bangcwele. Amen bangcwele. UMarko uyasazisa ukuthi emva kwalokho uJesu wahlupheke emoyeni wakhe. Ebona lento yabafarisi wayisethi ke lesi sizukulwane sibonile leyo nto bazalwane. Philip lelo verse kuze ngibone siyibone ngempela. Uverse 12 uthini? UJesu wabuye emoyeni wakhe wathini? Lesi sizukulwane sifunelani isibonakaliso na? Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asikunikwa nesibonakaliso. Angithi. Now my question is obani abafike nesicelo kuJesu sokufuna isibonakaliso? Obani? Abafarisi. Yini enza uJesu mangabe sephendula besethi lesi sizukulwane angakhulumi nabafarisi athi lesi sizukulwane sifuna ibonakaliso? Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi inkinga yekho kubafarisi kuphela, inkinga egcwele le. Inkinga yesizukulwane. Bonke abantu bafuna ibonakaliso kuJesu. Bekho ukuthi okuyisikhathi namhlanje nje nge-language yakuTikTok, uJesu wayenama likes. UJesu wayenama followers uJesu. Ama followers akhe athi bayengena ku-live uJesu ngiyakutshela nokuba ama-million nge-minute. Ama viewers. Inqwaba yabantu abalandela uJesu, kodwa akukhona oyedwa ofuna yena, bafuna ibonakaliso nezimangaliso zakhe. Amen bangcwele. Igroup yesibili, igroup yabafarisi, igroup yabafundi. Ayithusi leyo nto bazalwane. Ukuthi abafundi nabo ba blind. They are spiritually blind. Amen bangcwele. Ilona iqembu lesibili le. Evesini ka 13 siyatshela ukuthi uJesu wasuka lapho labekade khona abafarisi wangena emkhumbini. Kuthe mayingena emkhumbini nabafundi bakhe ithi iBhayibheli bese siyaqala ukuzwa ngale nkinga esikhona manje emkhumbini. UMarko uyasitshela ukuthi abafundi bakhohlwa isinkwa njengoba besemkhumbini nje noJesu. Kokukhona isinkwa esodwa ulofodwa kuphela. Amen bangcwele. Ngaphambi kokuba sizwe ukuba le ndaba izoqhubeka kanjani ukuthi abafundi sebekhohlwe isinkwa bazophendula kanjani kuleyo nto leyo, uJesu avele asebenzise i-parable language ukufundisa abafundi bakhe okuthize. Lalela ukuthi uthini kubona. Evesini lika 14. Sorry, evesini lika 15. Wayesebayala ethi, qaphelani nixoye ini bazalwane? Imvubelo yabafarisi nekabani? Nekaherodi. Niqaphele i-East. Ubona i-East? Yabafarisi kanye nekaherodi. Mbuza ukuthi yini leyo East uJesu athi abayiqaphele na? Abafundi bakhe na? Ubaqaphelisa ukuthi abangafani noHerodi. Bangafani nabafarisi. Yini ecommon phakathi kwabafarisi kanye noHerodi? Into efanayo ukuthi womabili amagrupu abafuni ukurecognize uJesu njengenkosi nomsindisi. Abafarisi baseduze noJesu kodwa bamqonda uJesu. Yona iist yabo leyo. Beze kuJesu for the wrong reasons. UHerodi inkosi ithi iBhayibheli wayenokubiza uJohane. Athi awushumayele Johane. Konke engizwayo uma ushumayele. Thi iBhayibheli uyoshumayela uJohane, ashumayele uJohane phambi kwakhe kodwa uHerodi angamamukeli uJesu. And guess what? That very same Herod uyena owabulala uJohane. Omnquma ikhanda. Lo wayethanda intshumayelo ikaJesu. Uthi kuJesu bafundi ningafani, noma ningabi ningayithathi imvubelo yabafarisi kanye neHerod. Ngamanye amazwi nina anothi uma ngabe nibona imanga nezimangaliso zikaJesu bese niyakholwa uyena. Amen bangcwele. UJesu batshela ngaphambi kokuthi kwenzeke. Amen. Uthi ningayiqinisa inhliziyo yenu evangelini. Into ethusayo ke emva kokuba uJesu ekushilo leyo, ileyo ukuthi cha, imvubelo yabafarisi already sifikile kubafundi. Imvubelo lekaHerod yokubona uJesu kodwa ungamboni isifikile kubona. Evesini ka 16, bheka uverse 16 uthi uthini? Baphikisana bodwa bethi ukusho lokhu ngokuba
bengenazinkwa. Amen. So abafundi baphikisana bodwa ngendaba yezinkwa. Amen. Kuthi sizoyithini lento? Indaba yesinkwa. Sokwenza njani ngoba sinasinkwa? Amen. Into ekhonjiswa la uMark asikhombisa yona ileyo ukuthi abafundi nabo ba-blind. Banobumpumputhe ngokukamoya nakuba beseduze noJesu bengabafundi. Inhliziyo zabo ziqinile. Abakafinyeleli ekumqondeni uJesu ngokweqiniso. UJesu uqeda kwenza uma uya nje esahlukweni sika 1, esahlukweni sika 8, sorry, evesini ya 1 kuya 10. Yiphi mara immediately uJesu ayenzayo lapho? Esahlukweni sika 8 evesini ya 1 kuya 10 bangcwele. Yiphi immediately uJesu ayenzayo? Wenza njani uJesu? Wenza njani uJesu esahlukweni sika 8 evesini ya 1 kuya 10 bazalwane? Yeah, ngidlule singakasho. Wenze njalo uJesu athi wenza 8 evesi ka 1 kuya 10. Yiphi miracle ekhona lapho? Umangaliso wezinkwa. UJesu suthisa amadoda awu 4000 ngezinkwa ezingcosana useyiphinde wesibili lento yesinkwa. It's in the same chapter la abafundi sebeswele khona isinkwa bayikhohliwe leyo nto. In the same chapter la sikhona manje siku verse 16 sebeyaphikisana ngendaba yesinkwa kodwa uJesu verse ka 1 uya ku 10 bekade provide ngesinkwa sebeyabuzana manje sisizoyithini le ndaba why bengakhumbula ukuthi uJesu kuye wayenza lento unamandla ukuyenza manje spiritual blindness umpumputhe ngokukamoya ukubona kodwa ungaboni doesn't matter ukuthi zingakanani izibonakaliso nemangaliso zozibona nesizokwenziwa phambi kwakho still awusubona uJesu bengaqala uprovider isinkwa lapho esathukweni sika 8 verse nasesathukweni sika 6 uke wasuthisa amadoda awu 5000 ngezinkwa ezu 5 nezinhlanzi ezu 2 asuthe amadoda awu 5000 into emangazayo ukuthi abafundi they were present in both miracles they were there they saw Jesus performing these miracles but this time they forgot. Did they really forget? No, I don't think so. They are spiritually blind. Yamazi umuntu omile kodwa eseduze nompompi. Womile. Uthi mawumbuza ukuthi awubuza ingani ngoba nanka manje. Athi ngiyancenga. Abe bangcwele. Uyazi ukuthi yini emangalisa kakhulu ngabafundi? Ukuthi abafundi bona babone nemangaliso eziningi nanangaphezulu kwabafarisi. Nexuku. Uma ukuthi ubukhona umfundisi uStuart wasiza sabona ukuthi uJesu ke wahamba phezulu kolwandle. Eza kubafundi bese emkhunjini. Ixuku zazingekho lapho. Abafarisi babe ngekho lapho. Isimangaliso sabafundi bodwa leso sabonwa yibona. Lithi iBhayibheli baze bathuka bacabanga ukuthi ngathi isipoki. IBhayibheli kwathi nasekugcineni bathi kanti ungubani lo? Bazokuningi ngaphezulu kwexuku, bazokuningi ngaphezulu kwabafarisi, they know more. But they still don't believe. Amehlaba savalekile. Umbuzo uthi kungani? Asithola impendulo evesini ka 17 kuya ku 21. Asambe step by step in those verses. Sifuna ukuphendula lo mbuzo uthi kungani abafundi bengayiboni lento na. Evesini ka 17 uJesu ekwazi abadlinza ngakho wathi kubo nikhulumelani nodwa ngokuthi anina zinkwa na? Anikaboni yini? Impendulo ithini? Yebo, abakaboni. Futhi anikaqondi? Yebo, abakaqondi. Inhliziyo yenu iselukhuni na? Yebo, inhliziyo yabo iselukhuni. Ninamehlo kodwa aniboni yini? Yebo, banamehlo kodwa amehlo aba waboni. Ninezindlebe kodwa anizwa na? Yebo, banezindlebe zokuzwa kodwa indlebe zabo zikakezwa. Anisakhumbuli. Amen bangcwele. Amen bangcwele. Lele mbuzo uJesu ababuzana lapha evesini lika 18 uthi anisakhumbuli yini mhlasane ngihlephulela abawu 5000 izinkwa eziyisihlanu ukuthi nabutha izicabetho ezingaki ezigcwele imvuthuluka na bathi kuye sabutha ezu 12 evesini ka 12 mhlasane izinkwa ziyisikhombisa kwaba yi 4000 lapho nabuthi icabetho ezingake sigcwele imvuthuluka na bathi kuye ziyisikhombisa 7 Jesu wathi kuba lengaqondi yini namanje na uthi uJesu utshekha le nto yabona sithi khona sisisho sesilunge sithi there is light in the house but there is no one yasibona leso sisho leso esikhuluma ngokuthi kuyakhanya la endlini kodwa akukho muntu yabokhuluma ngokuthi kusho ukuthi la upstairs khona okungahambi kahle bayijwayele ukusho njalo u-English teacher wabo uma engidelela uJesu utshekha ukuthi ngabe yonke into isebenza kahle yini upstairs kulaba bantu niyakhumbula yini kade ngenzi phakathi kwenu ngihlephula izinkwa ngiyihlephulela abantu abawu 5000 bathi siyakhumbula naqosha ukudla okungakanani emvaka lokho bamtshela bathi 12 Jesu oh actually memory yenu isebenza kahle niyakhumbula yini okwesibili ngiprovide izinkwa kubantu abawu 4000 ngezinkwa nje encane naqosha icabetho engakho bathi 7 Jesu oh actually ingqondo yenu isebenza kahle pho yini ngakholo spiritual blindness. They knew it. They could tell you. Sasisendaweni ethi kwakhona usibanibani nosibanibani saphendula sathi pho yini ngazange nibe nokuqonda na spiritual blind. Isona isizathu leso bengaphenduli ngokukhola abafundi amehlaba safaliwe inhliziyo zabo ziqinisiwe amehlaba waboni. Amen bangcwele.
Amen.
Yonke into ilungile ngokucabanga kwabo. Abaphazamisekile ngokomqondo. Bathi amehlaba avalekile. Wakwaba ne-conversation nomuntu ngevangeli, wavela wakunikeza impendulo ovele uyazi ungakwazi ngisho ukuphikisana naye uvela uzuthi hey wazi kwamnyama lana. Uze uyenze into enjalo, uvela ukuphoxeka enhlizweni yakho. Aze kwamnyama yazi lo muntu akana idea yalento akukhuluma ngayo. Labana abantu babanjwe izathu ezingasile nje ukuthi kungani ngeze uJesu. Uma umbuzo ukuthi kungani ungakholwa kubuza ukuthi wayehleli iphi akawudala umhlaba. Wayelapha umhlaba ungakawudali. What does that have to do with insindiso uJesu akunikeza yona? Amehla avalekile bangcwele. Hayi umJuda loyo akakwazi ukusindisa thina. Umjuda lolo amehla avalekile khona nomunye okwangiceda amandla futhi la sishumayela ngomgqibelo mangifike kunobabula etafuleni labo babadayise ematafuleni ngithi baba kodwa uyamazi uJesu uthi hayi loyo walethwa abelungu babefuna ukuthatha imhlaba yethu ufuna ukuthatha into zethu basidayisela ngevangeli ayikho lento enikholwa yona yazi uvela ungazi ukuthi uzophendula uthini. Kube uzwela lo muntu ukuthi eyinkosi makufika usuku lakhe ecabanga kanje. Why abantu banikeze those foolish answers? Ba-blind bazalwane. Ba-blind. It's clear mase sesifika la evangelini likaMarko. Ukuthi ayisekho into engenziwe kubafundi nabafarisi engabasiza ukuthi baphenduke ezonweni zabo abadinga ukuyibona ukuze bakhole ikhona imiracle isicabanga bazana mhlawumbe ukuthi uJesu kube kuthiwa wenza lokhu ngabe basheshe baqonda khona esingayicabanga makuvele kuvumbuka izinkwa nje bekade singekho izinkwa ekwazi ukwenza abantu abawu 5000 still singakholwa ubufakazi balomuntu yini enyangayenza. It's clear from this point evangelini likaMarko ukuthi something has to happen kubafundi bakaJesu kunento abangakwazi ukuzenzela yona bona abadinga ukuba uNkulunkulu ayenze kubona abadinga ukuba uJesu ayenze kubona ukuze baqonde ipoint lethu lesibilikelele into uJesu ayenza yokubona ukuthi only when Jesus opens our eyes we can see ukuthi singakwazi ukubona kuphela uma ngabe uJesu evula amehlo ethu iyona kuphela leyo ndlela abazalwane.
It doesn't matter uhlakaniphe kangakanani. Because by the way, if ucabanga ukuthi abafundi kuphela benza lento, nami nawe silapha. Silapho nami nawe. It doesn't matter i-evidence engingayithatha ngiyipresenta kuloya baba engihlangane naye lapha eTafuleni. It doesn't matter that even if uJesu bengavuka yena uqobo lakhe ngithi nangu ngimlethe kuyena. Uma amehlo akhe evalekile, there is no way. It's the same with abafundi bakaJesu. Akekho onokwazi ukuza kuNkulunkulu ngokuthanda kwakhe. Onokusho ukuthi uJesu uyiNkosi nomsindisi engavulwa ngamehlo uJesu. Only when Jesus opens our eyes we can see. UJesu yenza lento sengiyaphuthuma bazalwane ngenxa yesikhathi. UJesu uvula amehlo abafundi bakhe lawa apply through ukuphilisa indoda enamehlo angaboni. Sibambe leyo nto ngoba le passage enye yalama passage lawa abizwa ngokuthi intercalation noma i sandwich. Right? La khona umbhali eshinto lapha ya ekuqaleni abuye asho enye ngala bese kuthi ujuice wendaba ulapha phakathi nendaba. Siyakhumule lento umfundisi Stuart ayichaza ukuthi simele ukuyiqonda kanjalo. So uJesu manje uzophilisa amehlo alendoda engaboni elethwa kuyena ngenkathi efika la esahlukweni sika 2 esathi eFS linga 22 kulethwa indoda kuJesu mayifika eBethesda engaboni emehlweni. Kwesu Jesu akuzwa ukukhala kwale ndoda ngenkathi ikhala kuyena ithi Jesu ngisindise beka isandla sakho ungisindise. UJesu bese beka izandla zakhe kule ndoda bese yayibuza ukuthi noma ayikhwife ngamathe emehlweni bese yayibuza ukuthi usuyobonani manje usuyabona yini. Iphendule le ndoda ithi ngiyabona kodwa ngibona abantu ngazuthi bayihlahla. Amen. Ngihlekile le ngifika la ukuthi kwenziya kanjani lo mlisa kade engaboni athi uJesu mayimphilisa athi ngibona abantu engathi bayihlahla. Ubazi kanjani ukuthi abantu banjani? Izihlahla zoluzazi kanjani? Amen. Wangisizayo kodwa umfundisi uStuart wangiqondisa ukuthi kusho ukuthi le ndoda yayingekho born blind, yayingazalwanga ingaboni. Kusho ukuthi kwenzeka nje the later stage amehlo ayo avaleka. Amen. So uJesu ke waphinde wabeka izandla zakhe for the second time to this man. Yasiyenze njani le ndoda? Yasisibonake manje ngokucacile. Amen bangcwele. It's the strangest thing that happens here ukuthi uJesu aphilisa umuntu okokuqala angaboni ngokucacile aphinde ambeka izandla kwesibili bese lo muntu eseyaphila. Simele kuyibuza ukuthi ngabe uJesu lahlekelwa amandla okuphilisa yini? Kwenzakalana kungani uJesu abeka izandla the first time lemlisa angaboni ngokucacile aphinde uJesu ambeke the second time ukuze lo mlisa aphile na? Kungani kunjalo na? Khumbula lento ebengishilo. Ithe uMark uyisebenzisa lesi story as an illustration yalento uJesu ayenza kubafundi. Ukuthi ukuze abafundi babone ngokucacile njengalokhu be spiritual blind badinga the second touch kaJesu. Kumele ukuba uJesu aphinde abathinte amehlo abo ukuze bakwazi ukubona ngoba sebeyibonile imangalisa phatha bakhona. Nalomlisa usethintiwe uJesu but ubona kalififi. Udinga ukuba uJesu aphinde amthinte the second time ukuze akwazi ukubona ngokugcwele. Nabafundi kunjalo sezenziwe izibonakaliso phambi kwabo but ababoni. Badinga ukuba uJesu a-enlighten inhliziyo yabo ngomoya wakhe ongcwele ukuze bakwazi ukumbona uJesu ngokucacile. Alibonge igama likaJesu bangcwele. UJesu akubona ukuthi ulahlekelwe amandla okuphilisa. Amen. Abaqamba amanga la abashumayele yabona labo laba badla imali zabantu. Athi yabona nje ngoba ungazange nje namhlanje uzuphile complete buya ngesonto elizayo. Masusa ubuya ke bese ubuya ne-envelope equmbile. Eno 10K. Amen. Ngoba vele uphila akuzi vele okokuqala uzophila mase sokubuye kwesibini. I problem ngalokho ukuthi uJesu wayengachazi lento. Lento isetshenziswe njenge metaphor yokuveza i spiritual conditions abafundi badinga i second touch kaJesu. Khona mhlawumbe sasuhlabela sesematendeni
sithi I need your touch once again, I need your touch, I need your touch, your touch once again. Sonke imangaliso sezenzekile kodwa still ababoni. Badinga uJesu ukuthi abathinte amehlo abangaboni ukuze amehlo avuleke bakwazi ukumbona. Oyiphilise uJesu indoda eyayingaboni. Immediately uma uJesu enze njalo uthinta namehlo abafundi. Amehlo abekade engaboni. Halibonge igama likaJesu bazalwane. Yabona indoda yabona ngokucacile manje. Nabafundi sebezobona. Babone ngokucacile manje. Alibonge igama likaJesu bazalwane. So yibona leyo nto ephotini lesithathu ukuthi uJesu khona aseyenzile kubafundi. Khona uJesu ubathinta sebathinte ngakho. Evesini ka 27 ke kuvesini ka 30. Phonti lethu lokugcina. uJesu kuphela singakwazi ukubona ukuthi uJesu esingakwazi ukumbona kuphela uma ngabe evula amehlo ethu. Sibona ukuthini na ukuthi uJesu ungumesiya. Asuka uJesu lapho noma badilike emkhunjini bese uJesu yababuza abafundi bakhe ukuthi angikahle wemadoda. Abantu bathi ngingubani? Manilalele nje inkulumo ngami. Bathi abantu ngingubani? Baqale bachaze bathi hayi sizwile ngapha bathe wena uJohn the Baptist bathi uJohane bathi athi omunye ngizwile mina lapha bathi wena uElijah wena bathi omunye hayi mina ngizwile ukuthi ungomunye wabaprofethi wena bese ijikisa uJesu indaba bathi okay kusho abantu lo nina ke nithini nina nithi ngubani bese vele kusukuma uPetro athini uPetro uma impendulo uthi ngubani uthi uChrist umbuzo ke noma umfundi weBhayibheli ohlakaniphile sekufuna pause manje kuleyo uncazelo kaPetro kuka Petro kuleyo mpendulo kaPetro ahlehlele emuva athi evesini ka 16 besingayazi leyo nto simanga sikhathazeka ukuthi asinasinkwa sizokwenza njalo. Kodwa manje sebenikeza incazelo ukuthi wena uChrist kwenzekeni laphakathi nendawo. Ukhona ongaqagela bazalwane? Kwenzekeni? Kwenzekeni? Bavulwa amehlo. uJesu sebavulile amehlo ngale nkathi kuphiliswa leyamlisa. Bevulwa amehlo enyawo bekuvulwa amehlo abafundi. Sebeyakwazi manje ukumbona uJesu ukuthi wena unguKristu. Into emangaza ngaleyo description kaJesu ukuthi unguKristu ukuthi uMark uthe lesi sicalo sevangeli likabani? Likabani bazalwane? Awasikhulumeni bazalwane. Likabani? LikaJesu Kristu. Isicalo sevangeli kaJesu kusho ukuthi uPetru usefinyelele ekubambeni leyo nto eshiwo uMark uma eqala. Ukuthi uJesu unguKristu, unguMesiya. Kodwa ukuze afinyelele lapho udinga ukuthi uJesu avule amehlo akhe. Makomendethe eBhayibheli wonke ayavumelana ukuthi eqinisweni uPetru wayengazikhulumeli yedwa. Wayekhulumela the whole group yabafundi. Babesho ngazwilini. Uyabona njengalokhu kade sikhulekela nje uMama uMhlongo. Sonke besikhuleka through yena. Angithi? NoPetru kwakuyinto enjalo. Wayesho on behalf of all the disciples. Kusho ukuthi bonke sebefinyelele la khona bethi uJesu nguKristu. Kodwa leyo nto ukuze bafinyelele kuyona baye badinga ukuba uJesu avula amehlo abo. Amen bangcwele. Akunakwenzeka ukusa kuNkulunkulu. uNkulunkulu engasidonselanga kuyena. Babethe college babesifundisa ukushera i-testimony. Bathi every time mawunikeza ukufakaza uqaphele ukuthi you are not the hero of the story. Ubona indabeni yakho mawuxoxa ukuthi weza kanjani kuJesu ungabi ihero estorini sakho ngoba awuyizelanga ngokuthanda kwakho awiqondanga le nto ngoba uhlakaniphile, awiqondanga le nto ngoba une degree yakwa teaching e UNISA. Amen. Awukho lana wena ngoba uhlakaniphile, ngoba you could figure this thing out. Awukho lana wena ngoba nakuzalelwe emndenini obukade ukholwa, waba nenhlanhla, wakhuliswa abazali abakholwayo, bakuyisa ku-Sunday school, bakuyisa kwi-youth, bakuletha enkonzweni. Awukho lana wena ngoba you could do this yourself. Ulana ngoba uye wavula amehlo akho. Yilobo ubufakazi babazalwane. UJesu uba yihero esitorini sethu. Futhi bekade ngingaboni. Yabona umhlabelelo wesilungu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretched like me. I once was lost, but now I'm found. I once was blind, but now I see. Yenzeke leyo nto ngoba yena eyowakhanyisa amehlo ami ngomusa wakhe. Ngabona. Amen bangcwele.
Amen.
Amen bangcwele.
Amen.
Ezibhlunguke ilezo zokuthi nangoba abafundi sebenokuqonda ngoJesu. Ikhona ingxenye abangakayiqondi. Kodwa ukuze sibone leyo ngxele kuyodingeka ukuthi siphinde sibuye futhi. Ngoba siya breaker la kule series siyobheka incwadi kaHagai manje. Kuzofuna siwabambe lawo matothi sibone ukuthi khona sebeqondile yini kodwa leyo bangakayiqondi. Ayingikunikeza i-idea nje bese ngiyafala. Zuthu izinto ezibalekile sizayo ngoJesu. Ukuthi ungubani, number one. Very important as a human being to know ukuthi who is Jesus. Each one of us need to answer that question. Who is Jesus to you? Praise the Lord, sebeyayazi leyo nto abafundi. Kodwa khona ingxenye yesibili futhi ebalulekile. Yokuthi why did he come? What is his mission? Uzeleni uJesu? Mbuzo ukuthi abafundi leyo yona sebeyayiqonda yini? Wena ngakuhlephulela ngikutshela ukuthi cha. Ngoba uJesu uzothi uma efika evesini lika 17 athi kubona bekubheka ukuthi uthini evesini evesini lika 31 bekuthi uthini uthi waqala ukubafundisa ngokuthi indodana yomuntu imele ukwenza njani bazalwane ukuhlupheka ngokuningi ilahle ngamalunga abaphristi abakhulu nezazimthetho ibulawe kepha ivuke emva kwezintuku engaki ezintathu bese verse 32 leli lizwi walisho ngokusobala uPetro wenze njani bazalwane wamdonsela eceleni wenze njani amthethisa uJesu. Sengiyakuhlebulela nje kule elandelayo ukuthi sebeyitholile leyo ukuthi ungubani uJesu, kodwa kusazoba nenkinga ke manje ukuthi uJesu uzothi kubona, it's not enough that niyaqonda ukuthi ngubani. Mase seningazi ukuthi ngubani, ngimele kuyo esiphambanweni ngiyofaka inxa izono zini. Bese bethu Petro cha. La Nkosi ufa khona ngiyofa khona. Angeke ngivume Nkosi ukuthi ufe. Not enough ukuthi uJesu ngubani, okunye okubalulekile ukuthi uzokwenzani. UJesu uzofa ngenxa yezono zethu esiphambanweni. Alibonge igama likaJesu. Yona imishini kaJesu leyo bazalwane, ukunikela ngempilo yakhe njengomnikelo. Ngenxa yesibili, ungubani uJesu, uzokwenzani, uzofa ngenxa yezono zethu. Balekile ukuthi simqonde kanjalo nathi uJesu. Ukuthi emva kwentsuku ezintathu uyakuvuka futhi. Amen. Yayizo ukuthi ibula kanjani leyo nto? Mawilalele nje ungena umongcwele ukuthi kunendoda eyafa in history, yafa ifele izono zakho, yavuka ngosuku lesithathu. Yayibona ukuthi ubula kangakanani? Udingani ukuze uyiqonde leyo ndaba leyo? UJesu kubavula amehlo. Soke sibakhulekele amalungu emndeni yethu bazalwana abarejecta ivangeli. Sinokuqonda ukuthi eqinisweni kunento eyenzakala enhlizweni yabo, they are blind. Sibakhulekele nabantu abangena esontweni every Sunday. bakhulume njengabazalwane, bafakaze njengabazalwane, bacule njengabazalwane, benze konke okwenziwa abazalwane kodwa bengakhona ngoba they are spiritually blind. Doesn't matter who's the good preacher ongambiza aqhamuke kuphi ezoshumayela. Spiritual blindness is a real issue. Sivula amehlo Nkosi, ukhona osho njalo namhlanje. Sivula amehlo Nkosi. Ngicela ungawenzi umkhuleko wokuvala ngenxa yesikhathi bazana, ngicela siresponde kuloko sesikuzwile ngeculo, siphakame sime ngeenyawo, sihlabelele egameni lika Jesu. Amen.